kuacha mwaka jana. Ilikuwaga ni siku ya Sunday. Aliangukiwa na nyumba, tumemaliza kufanya harambe. Ya hospitali baba ni mgonjwa sana, na vile hali yake naiona, sina imani kama atapona. Lakini baba kama unaniona, sema neno roho yangu itapona. Na vile hali yake naiona, sina imani kama atapona. Lakini kama baba unaniona, sema neno roho yangu itapona. Kuna mengi umenifanyia, ulinijua biko sijazaliwa. Nikimaliza mapito napitia, najua iko kitu utanipatia. Wewe mtuliza mawimbi, baba ni wewe. Ooh baba, I'm waiting on you, hoping one day. Ooh baba, I hear from you, baba ni wewe. Waiting on you, hoping one day. Ooh, baba, I hear from you. Najifunza kukuamini, ni wewe unanithamini. Changamoto zikinikabili, mizigo ninakukabidhi. Unijaze neno basi, kweli mimi sina wasiwasi. Ulisema utaenda nami, wewe. Oh baba, yeah. Sijasoma, mjini mishemishe zimegoma. Hivi babu naniona, sababu pia wife aliendaga. Elimu sina sijasoma, mjini mishemishe zimegoma. Hivi babu naniona, sababu pia wife aliendaga. Kuna mengi umenifanyia, ulinijua bipo sijazaliwa. Nikimaliza mapito napitia, najua iko kitu utanipatia. Weni mtuliza mawimbi, baba.
Shari, 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 yeah.
Baba ni wewe. Ooh baba, I'm waiting on you, hoping one day. Ooh baba, I hear from you, baba ni wewe. Ooh baba, I'm waiting on you.